easy for me, baby. Queens and Johnny. Ndiyalibona ilanga, baby. Amanya maphesha. Ngoku ndiyakhanya, kodwa kungenxa yakho. Phakamisifoni, baby. Ndikhalele nje ukuba kutheni kwenze njani. Kutheni uthetha nomnye umntu? Kutheni uthetha nomnye